nyatule chigambo tinkwagala labate bwentu kano mwenyamu ngolinga gamba ntyo badonize esubira amakaga ferijira mukubera ntyo kiriza mbo mwami ekyonno kingumya nnyo mutima kimpe esubi ntyo saniro kuwowe wange
waliwo ensonga yanne yamazima eromera abantu bano okutwala obufumbo obanga tekiri bwe kityoli bwagizuulanga asirike emirembe gyonna waliwo ensonga yanne yamazima eromera abantu bano okutwala obufumbo obanga tekiri bwe kityoli bwagizuulanga asirike emirembe gyonna
abantu bobye bangamba nemanya tibwenda kyenkutte ndyekwasani kibangazuula n'ekyambuufu ekijjulo obwoboleeta nemmala nkugamba nti nsiibula mba nnimbye mukama kampadde amakula sijja kusuula nga ngayala setaani atwale
waliwo ensonga yanne yamazima eromera abantu bano okutwala obufumbo obanga tekiri bwe kityoli bwagizuulanga asirike emirembe gyonna waliwo ensonga yanne yamazima eromera abantu bano okutwala obufumbo obanga tekiri bwe kityoli bwagizuulanga asirike emirembe gyonna Asirike, emirembe gyonna.